Eyeyi tunulira ndabe munda ochimanye nine biwundu mundanze bijalwa kubena kwe omwagalo mulunji nga wefude yi omutima ngukumate na yate mukwano laba yonta day muchiziki zeno jonta day jinkabite laba yonswa day neka fisika fokono nye tochamwenya laba yonyize yi nebile tobyango byono nye biena lotanga na nina we baby wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamazika mukusoka twesubizanga sanyufe wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamazika mukusoka twesubizanga sanyufe kuntani kwayo mukwano we ngansulo twatani katwerera mukwano katira bayone wala esanyu lye twafuna wakikata amaziga gonda byanze jukira ffe gye twayita ebimunze bye wansuubiza akagundo kwe twayita nga tetwagala yataba twepasa nga tweyitira ku mabbali nga weewala nze okukwefasa baby look at me baby look at me baby aya owa heye weye wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamazika mukusoka twesuubizanga sanyufe wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamazika mukusoka twesuubizanga sanyufe zino sitano nga zirimu sometimes in April tochusankala omuzungu wange sigala kupala sirinago malala abo babi batya nno byenkola baby sirinago malala baby yeah, baby no 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 chocolate omwagala omulunjo wange yadde ndaba bangi mu kkubo mutima gwa simba nkwetiya heye heye omuzungu wange my baby wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamazika mukusoka twesuubizanga sanyufe wali kulaba bulabi mukwano tunuliza kumunye tebyali byamazika mukusoka twesuubizanga sanyufe
Steady on a lot, the love and love of Tule, yeah.